Yeah, introducing Rich Cortez
and Kamambos baby. Hala.
Yeah, ako kamrembo alinifanya niwe pure and true, alinyonesha every sweet way. Kumbe alikuwa player na sikujua katu na share. Kiruka jia mimi na hofia, na weko mapenzi yako bado ni naisia. Sikujua rafiki yako ndo adu yako, ulinitumia katishu. Kumbe kwa love wenu vaka, love ya dove, but mlafika fees. ABC tayari usha kwenda, moja mbili tatu na chukia kukupenda. Nina nguvu, I'm still so strong, kiruka njia, know that you're wrong. Marafiki na ofisi mmoja kakunyemelea na ufala na ukaona usha kolea. Kwa marafiki ukasema siku kai, why like it? Love kwa me na weki na ofiki Esta na kulaumu na we Eric Rafiki kuzidisha mkawa na hati ya kunifilisha.
Just live my life, na uwe mwezako.
Hey.
Just live my life, kumbe wewe ibilisi. Just live my life, na uwe mwezako. Just live my life, kumbe wewe kiruka njia.
Kiawe kiruka njia. Aina mana niwe nawe kwa love ya mi ulinirushia mawe. Na lala nikiwaza jinsi na vyo kuchukia. Chukua nawe ni hasara malkia. Kwa mapenzi yako mimi ninajutia. Kumbe we kiruka njia. Rich ulinija kwa love yangu kiruka njia. Na kuchukia moyo ni mwangu. Mapenzi yako koko ya shaisha. Na jitahidi na haya maisha. Ulikuwa na voice safi. Sita choka kukuita fisi. Wala I feel no love to you. Remember AC I hate you. Rich Cortez tulia hii maisha. Hakuna kulia ninalilia kuwa na zako hisia. We kiruka njia. Living in a love situation. It make me get a lot of inspiration. Kiruka njia please umepotea njia. Na hate kwa your love. Mina kuchukia.
Yeah.
Just live my life,
my life.
Na uwe mwezako.
Hey.
Just live my life, kumbe wewe ibilisi. Just live my life,
my life.
Na uwe mwezako.
Hey.
Just live my life, kumbe wewe kiruka njia. Just live my life, na uwe mwezako. Just live my life, kumbe wewe ibilisi. Just live my life, na uwe mwezako. Just live my life, kumbe wewe kiruka njia.
Nataka katu angani, yani heaven maishani. Twende kama shani, lakini yamechukuliwa na mafisi huko mtaani. Inani yuma ndani kwa ndani. 6 months, hauna aibu. Unanipigia simu, ati umeshikwa na wazimu. Unanibeka street, bega but nisi kulaumu. Nazidi kukuombea kwa kemaulana akulehemu. Juni naona nikizidi kukusikiza, itabidi nimepaki marehemu. Ya, yeah, marehemu. Ya, yeah, marehemu. Marehemu. Ya, yeah, marehemu.
Just live my life,
my life.
Now uwe mwezako.
Hey.
Just live my life,
hey.
Kumbe wewe ibilisi.
Hey.
Just live my life,
my life.
Now uwe mwezako.
Yeah, yeah.
Just live my life, kumbe wewe kiruka njia. Just live my life, now uwe mwezako. Just live my life, kumbe wewe ibilisi. Just live my life, na uwe mwezako. Just live my life, kumbe wewe kiruka njia.